dia ugoti baby.
Ele skibo.
Ufina. Billy Billy short time. Billy Billy. Billy na nyonyika
Billy Billy
asatu sate.
Billy Billy
tu uto mwana.
Billy
akule ndeke.
Billy Billy na nyonyika ye.
Billy Billy
asatu sate.
Billy Billy Nyamuanga mwakubumbane shomalaika kanani Olwanzulu abeluli toirenge shangete munani. You give me love, you give me sugar. Echa nachika nitoka Incheka nita matuka Nisi wandangira mamusoka. Echa senda wabihendula mambarara. Baby nyonyo mocha nyevyo sini webi. Ugoji baby Kanyonyika
Pili pili
Asatu sate
Pili pili
Tuvuto mwana
Pili
Akule ndeke
Pili pili Kanyonyika ye
Pili pili
Asatu sate
Pili pili
Tuvuto mwana
Pili
Akule ndeke Nakupo nire kundinga kwanzire kuti. Chasenda kaswire mweshangwe si ubye wabirie mwana wangwe. You give me love, you give me sugar. Echa nachika nitoka njeka nichama tuka. Echa fina boy. You got the whole vibe baby.
Kanyonyika
pili pili
asatu sate
pili pili
tubuto mwana
pili
akule ndeke
pili pili kanyonyika ye
pili pili
asatu sate
pili pili
tubuto mwana
pili
akule ndeke
kanyonyika ye asatu sate kanyonyika ye asatu sate.
Entertainment.
Idia Ugoji. Superstar.
Love a band the beat now. Star boss events now. Hey. Nasalimia. Ukuba papa mbunda. Na papa festo. Umuzana. Alfred.
Moses Pius.
Fait un dans le verre.